Okay.
Uche go abu onye ihe gbasara ihe Igbo na onye ihe Igbo na amasi na ogia na social media na ogia na Twitter na anya everywhere
na etisi mkpu ike
awe ma ni Igbo nwe mmadu obokwanu obokwanu ndo kine bi ege ti mkpu anwa maka ike agwa ga anwa bu mbi koro bi obaraka na akwasi ike na I will ask you a question. I will ask you a question. I will ask you a question. I will ask you a question.
No, Uchi.
So, I'm going to you see, no here. Yes, no here. See, so, I will be going to have an interactive section. So, I will be going to have a question. In the context of ndị mmadụ na-afọ ama egwu na-afọ ama egwu ụfọdụ amaghị ihe ọ bụ so I talk I kọwarụ ụfọdụ ihe bụ ka ihe bụ was really the undertone of this ama egwu so many people are jụga ajụjụ ebe a na-egwu egwu ka ebe a na-agụ egwu egwu ọnwa kedu nke ọ bụ abanye na-achọ ime so I wee na-asị ka anyị kọwarụ ndị mmadụ in the context of egwu ihe mere ebe a ji wee bụrụ ama egwu so kene ka I buru ụzọ kọwarụ ndị mmadụ kedu ihe bụ ama egwu n'uche nke gị n'uche ndị Igbo n'uche anyị niile ndị na-amarọ ịkọwara anyị ọfụma
amaegwu bụkwanụ ebe bụ ife dịka ka ikelie ekele ama dịka ilo enwe n'obodo ebe ndị mmadụ na-agbakọnata emefe ife dịgasị ya naa na-eme ndụ a na-eto ogologo ife gụnyere ya dịka igbo egwu ịgụ egwu ịkọ akụkọ ifo yọta ewee gabazie egwu ga-ebutezi n'ama ewee bụrụzie na-ama egwu so na ijekwanụ n'ama ife gbasara fụkwazie ife ndị ọzọ gbasalụ ndị obodo fụkwazie ife ndị ọzọ gbasalụ anyị nwebụ ndị Igbo so na nghọta nke bụ ama egwu ebe ọranaeze na-ejekọlịta eme ife gbasalụ obi aṅụlị ka ndụ wee na-eto ogologo
abụrọ nke obere kọsi ihe bụ n'isi akarị
ihe karịrị
ndị nna nna anyị makwara ajụ ihe wee na-eme onye gwurịcha egwu kọchaa ihe kpata teta nkwụ kọta azụ oruo na mgbede oruo n'oge abalị mgbe a ga egwuri egwu ọnwa agbakọnata kọkọpakọ dị nkata anyị na-aṅụ wee na-aṅụkwa nkwụ dị n'elu ya wee na-arịkwa
ọ dịka ọkịta ndị mmadụ ga-agbapụta nnọọ ịlụgọlụ ihe dịka from ihe dịka na Monday lụgide nnọọ wee ruo Fraịde kata ihe ndị yọn pipụl na-agasị na-aga klọb so dị nnọọ kofi ya mana ọgba azị
Oh, yeah.
Etekwa ya ọfụma atunye of makwa club ka ha no na agbare mba na enwari
mago ko akuko ifo mega mu ihe da anya o ife enye me na eba amu egwu no so amu egwu di gbara bo o ife ife gbasala anyi wa bu ndi mana ko si na di mbosi nke tata ife ai na akowa banyere amu egwu bu ife ino putaru ihe ni ihe ai na emezi mana kita na abrozi aya nozi no mgbe gbu eba na wa akota na agbakulota ofe be mba onye abuna nozi ebe di tije ande enwekwo internet igata go internet nwe adikwo bia na connect ndi no beyond borders ya mande no obodo oyibo mande no nugu mande no mgbada ancha nine agbakulata ofe be cha isu no re ba kita na we na akpankata maka akuko basala egwu egumegwu ma obo akomako ihe obuna ihe basala ndi igbo so ya bu ife ngotara na ebe amegwu dịka afa ya sibe dịrị ọya bụ ife nnọtara ife ọpụtalụ daalụ
daalụ uche ezigbo mmadụ ịma ihe dị n'ihe niile a bụ onaisi wee na-ekwu ya na-akpa nkata na ihe bụ ama egwu ụfọdụ nọ na-ajụ ọmụnlaiti ebe a ga-apụta n'egwu mana anyị na-achọ ịkọwa na mgbe ha na-eme ama egwu ha apụta enwere ndị na-egwuri egwu nwee ndị na-agụ egwu ọgụgụ enwere mizik na the bakgraụnd ịmago ọrụ a ka eji ụmụ egwu akụkọ na-egwu anụnwa a sị na a na-aka akwụkwọ na-egwu ụmụ ihe maịka eji aha na-enwe obi aṅụrị ghọtago ehe mana ihe mere bụ na enwere need anyị ji wee sị ka ama egwu bụrụ afa ihe this discussion this consciousness n'ime ụmụ ikorobịa na ndị ga na-etonte n'ala Igbo. I went narrow it down to ako nkata ipata we rute na this stage yota gofu so owebulu na isi okwa dokwa today bo our music and us as in egwu ayi na ayinwa egwu ye metutara egwu ayi ye betukara our music before and after westernization before ndota bia ndi uka bia kedu ka isi eme ihe gbasara egwu ayi egwu Igbo a whole lot of things na egwu Igbo egwu you know egwu ogene enwere whole lot of egwu ndị Igbo na-eme so anyị na-achọ ka anyị kọwaru ndị aghọtara kedu ka egwu kedu ihe gbasara egwu anyị kedu ihe egwu anyị na-egosi egwu anyị na-akọwapụta enwere ebe ị ga-anasị ọkụ akụọ dị egwu isi nye ya dịkwa ka egwu Igbo enwere instrument enwegasị ife ị ga-anụ ma enwere onu ị ga-anụ na ya ihe a na-adakwa this sounds like an Igbo song to me, you know. So kene ka ịkọwa tụrụ ndị mmadụ kọwara anyị kedu ihe bụ ihe pertaining to us ihe bụ egwu Igbo ahụ na onwe ya ihe gbasara egwu anyị na anyị nwa that's our music and us.
Daalụ nwanne m Odumegwu ezigbo mmadụ onye adịla mma ife gbasara egwu Igbo our music and us bụ egwu ejimalụ ndị Igbo ị mana a na-asị na ife bụ ife ejimalụ ndị egwu Igbo ka eji wee malụ anyị abịa n'ime egwu Igbo ahụ o nwegasịrị ife eji akụnye bụ egwu Igbo ị mana enwelu nke agbara ochie nwee nke agbara ọf modernization abịa na mgbe gboo o nwegasịrị ife eji akụ egwu Igbo ife dịka udu ịchaka ekwe ogene ma ife ndị ọzọzi ịyọta mana abịa na nke ugbu a nke kịta enwegonu kọmputa na eprogram mana ọ nabichiri ọkwa nke oketikwa ife ndị mgbe gboo anwa eji akụ ugbo egwu bifo o nwere enyi anyị nwoke afia bụ Gerald ọkwa ilota ife o ji ọja wee mee na egwu flavo
ụbọ
aka eme so that is to tell you. na oburo ayara plus ife eji aku egwu mgbe anwa bebezie nke ofu kita ife niile abụ ife eji aku egwu mgbe anwa na aka na-eyi izukwa almost function niile na oge kita kama na emeziri ya modifies ya ndọta na-akpọ ya modification modifies anya o wee banye ozi ya ụba wee na-emezi ife ndị ọzọ. So now when we are talking about egwu anyị and us, ife bụ ife gbasara egwu anyị, ife gosi bụ njirimalụ ndị otu ndị si eme o nwere nke ọ ya aba kụwa asị mba na onwegwokwa ka ife si wee dị biko ka ejebebe igwe ka amalụ nke na-eme nwee nke ọ ya aba kụwa tiewo nwunye igwe amụkwa nwa arizechukwu nwee nke ọ ya aba akụwa ịnọla ebe ị na-aṅụ nkwụ ese ka ị naba n'ụlọ na olejikwa ụbọchị
ajụkwa mma
onye ọbụla bawakwa n'ụlọ. So na ife niile a bụ ife eji malụ ndị andụọ egwu ka eji akọwapụta ife niile a. So ene idere ịbịa gụbala gị egwu ka ị wee nụ nọ ịnụra ụda tutuko tutukokoko tutukokokokoko esi nna na ihe nke a na-egwukwa bụ onye ọbụla bakwa bie na agwụnọkwa n'akịrịka ịghọtago. So na egwu igbo bụ egwu anyị nwa na-egosipụta ife eji malụ anyị na-egosipụta otu anyị si eme na-egosipụta ife niile gbasara ndị igbo anyanwa bụ our music and us. Daalụ.
Maka ihe dị n'abụ esi na ọtọ ebe a na-ede na
aghọtara m ihe okwu and basically ọ na-akọ na like ụdị egwu like ọ na-akọ maka ma instruments anyị ji akụ egwu mgbe nwa maka ọka dị kịta and the fact that na ọdịbe extinct bụ ezigbo ihe. Mgbe kịta ọ nwụ ụdị saụnd ọ ga-abụ ịnụ magasị gị na genre of music ma asụọ ya n'oyibo ịnụ ihe dị ka ọ nwụ ụdị ya na-esi na nke bụkwa hip hop saụnd ịnụ nke a sị gị na afrobeat ịnụ nke so mgbe a onwe ka esi aka bikos onwe bụga ebe ngụta atịkụl na ụfọdụ gị na ndị mmadụ na-akpa nkata na ụdị lin biznes nọ lik ụdị ọrụ nna arụ a sị gị na back in the day no sound a bụkwa saụnd ka isi wee gwuo nwe nke ọ ga-abụ ịnụ ịma nọọsị na-aba n'ụlọ nwee nke ọ ga-abụ ịnụ ịma nọọsị oke ngwakọta na ole ji gị n'ọ ka egwuribe egwu ka isi wee kwu mago onwe saụnd onwe ma afa ihe gasịrị ya mgbe a ịmaga otu si na nke a nụnwa bụ maybe a sị gị nọ nke nke eji aka akụkọ ifo bikos ị gentị a sị gị nọ folk music mago onwe afa ihe gasịrị ya den genre kịta ka isi wee nwee genres now back then ọ dị ụna.
Ok, daalụ nwanne m. Ife dị na ya bụ na ịmago na mgbe anwa fagụkara akwụkwọ mgbe nwa mana ọ pụtara na
famarifefagosiro
na famarifefa na-eme maka na mgbe anwa enwere nke a na-akpọ egwu ọnwụ onwe egwu a na-agụ ebe mmadụ nwụ. So na enwezi ike anyị pụtazi ataata ya si na soul music mana mgbe nwa ihe ọ bụ egwu ọnwụ egwu ife mwute a na-agụ ya onye ọbụla na-ebe akwa nwee nke bụ egwu agha mgbe anyị na-etonite anyị ji ntị anyị nụ nzogbu enyi mba enyi ọkwa anyị nụrụ ya. So na enwere ike anyị nwee to capitalization or capitalist mindset eji arụ ọnụzi ụwa kịta a wee si oke ka ekeisizie by the ụdị mmadụ dịka uche hipo maọbụ ebe ife tinye ego na hipop ụdị mmadụ dịka odumegwu chọrọ invest na folklore ọ chọba ebe ife nọ chọba aba ịghọtago dị fa. So nọọsụ due to market ka eji wee kelibesizie egwu genre by genre ịghọta ya now mana mgbe anwa fanara akpụ ya genre mana egwu kọwasịrị e nwere nke bụ egwu ekpili ọkọtela onwe ya ama nke ọ bụ ịghọta kama na amasịzi afọ a na-akpọsịzi fancha niile ma ọ bụkwa ekelisiri
ekeli
ọ dị na mbụ kama ife a na-akpọ ya
mgbe nwa
ndị nna nna anyị ha makwa n'ihe maka
ọ amamife tụlụ falụ
Amamaka of all the instruments, all these instruments now, how does it infuse when you hear to ball with you? Anyway, can I, but then Mark phone, I don't know if they were against any computer.
A badawa.
Man, you to teach a bunny, why you go and die, go see, I go see, die, but as in the book. When I kiss you, I call my abana. I call my weapon, mom, Nicolo, not so good, the abro. So our it boils down to the discussion that our instruments and our songs actually does a lot with us. It actually explains a lot with us.
If you basara and the buy and didn't go chair, we will nakafasi a menu basale on a family here basale bobuna and way family ime ibedika. Abuna Bona Mabuna Aquem, Mabuna Emongo, Mabuna, a mess celebration that is an meme. So, a good year Basalan buying a goobuna, a goom alone, Yabuna meme with a deguana a collier, and Abuna ban a cook ten one will degu fire, a conribana, a chos or emu degu fanaco, Abuna Eguana Ebana, a banqua. Mana abia ni yebe na general na umu dikendo ibosi poya anyi bokwele ya anwele nka na akpogwo egele anwele egundi edifa na akpofa egwe egedege anwele egedege anwele anwele egwu ikoro anwele ndi ana akpo ikoro de nwekwe egwu ya ototo egwu anwele gasiri menwe mi ike ma agaghi kwupute nkita mana anwele ototo egwu Manke Perido Nola, so for the head of Chama. Come on, if I deny ya, or to so go again. So we're going to be fair caddy, broketa. Now, cana potato, a potato, a thousand in a mozena and a riana. And I'm with a good teacher. I'm with a good teacher. So, Manihia and a table based on Ihan and Mamba, I wouldn't ban a tip them mom. Enwere egwu ndị mmọnwụ iwetago enwere egwu eji eti mmọnwụ enwere egwu eji anụ ji anụ nwanyị enwere egwu eji eribi enwere egwu eji emegasị iche iche ọ ka ndị igbo si eti egwu kama na abịazie kịta abịa nwezi onye ndị be anyị jeje kọpịa mmago natasia wetasia from different places werezie ya maazi nke bụ nke kama na ife ya ama ama bụ na ndị be anyị bụ ndị igbo nwere anyị nwere ụdịrị egwu anyị na-akpọ dịwara the barabwe buo and in anya if I jam egunda and in a ditch and each instrument obe gunina ejemia ditch and each and well on kejeme echaka when can I pay a chaka the bina and the watch are not on the bind the maybe to see me if end the hour ban a million da far mirror import ma oja in anya oja we fed you a malandibo Adam, no, I mean, I do a back a lot about Eben Katata. I parry a makia. maka ni ihe abugo orugo ko a ga etinye ya onu orugo ka a ga etinye ya onu so yeah we will make it more than
so ka efukwe ai na akpa ihe ai na akpa ai na ekwu na I ma hemelu ai ji wa gbakwa na ekwu bu ka I ka akpa ni ihe gbasaru I ma music is just an aspect of our life of our culture mana esi na music agbasa ozi. You know, when you talk about American hip hop and all that, like all he all our originate from Africa. Had it the rap, you know, the rhythm and poetry and our country. So when I talk I am look I guess you America, I will our language, when I cover our culture, our history, our tradition. He have basalai. Like you know when I so near high and webona, I am being poor. Echo one able to the other people to the world. You go one nine doors of Mbada. Ninkan aside then cause Kawenwe and Edge. Near Kawa, they have they hold this, they are holding the media down. They are holding music down. They are holding a whole lot of things down, both the press and all that. So, how can we end this narrative? Like, how can all you have to, I don't know. You know, music speaks a lot of people. So I don't talk I am wrong way. I guess we can hear boo so boo melona. My I am a bundibu. We are not investing in the media, we're not investing in music. We are not trying to showcase ourselves on our culture and tradition through music. Can hear melon, get I guess you have a new cool, get I guess you may have or come.
Dalo, the Camtinian Lanka. Inanya. Yes. Inanya and Ifemelo, Asano Ifemelo ka Melo. Crefish you see. What condition may crefish you bend there? And Kosi Dilindibo. Honorable Nebanya, Nanya knew for the Yanayad, Ihayad remit. Nanya Kaosi de Bebu. Where for now? Na me nienda afoda ya de me na me kweli of mom we go ke fe mezu ke de ben so I for so manima na ichoy e solve any problem ke buzo malu ko su we bidu makana asiba is no nya maro mbe mini bidu mabya ogara mambo oje maso
e bono we kwese
I for mana obu na ndi ba ineru anya ofuma we chechi de chegati azu malebe miris we banye okigboburu malebe miris we bidogba mwafa fa nwere ike nwete ma megali ife ne mani ife basalo media and entertainment ijigwa gezoku enwe ya na ndo ibara ko social power eba na enwete obu na media entertainment. Emily Femelo ya be fun atakele na Africa. O dress cha. Okay, sika ndi Tupac. Una mako imodi influence Tupac 50 cents in na Momo Torobia le tolite. Africa and beyond. And if I be for social power name. And ibia ba won, enwe message. In America, to pass it to Africa, but which I pass, can they model for now for Americans? How did you just social power family where they communicate? Yeah, I've been in Nigeria. A little gay, I do wear well on one. I want to say, I need when we sell one with her. Then Nigeria will sell with her. Indeed, but where that put her, New York. Ebobo na hanon ya hanon na media hanon na entertainment hanon na agriculture hanon na ihe obu ni choro itinya aka fanon ya mana gini mezi aga weda kan halo se aga ofodun di igbo we banye into buying and selling
kuto akode
and the ifemelo bu na buying and selling bu na ngwere ade enwoge all from morning to night mbobo na from Monday to Thursday, Saturday, sorry. From Monday to Saturday, even on Sunday. Kweshi, kweshi. Onyanga na agafia. Mwurunde bae, asiki kweshi, kweshi. onye ahụ ga na-aga afịa. So o nwere mgbe ndị Igbo nọdụrụ kpaa nkata chee echiche banyere ụmụ ụfọdụ ihe dị etu a, enwebedo onye ga-eje mee ụfọdụ ihe dị etu a, o nwere ike ọ bụrụ Jọsụ fụ onye pụta mepee nke ya mee ya ka o esi mee ya ike gwụ ya nke ahụ anwụọ onye ọzọ ebidokwa ebe ọ kwụsị. And ife na-emekwa ndị Igbo bụ ndị Igbo adaa like itinye aka n'ihe a na-aga aga, ha na-anya onye izizi je ọ daa, onye Igbo je daa, onye nke ọzọ pụta sị ya ịfụrụ onye izizi jelenụ ịfụrụ na ọ dara, ndị ka ndị bayị si eme. Mana ha ndị bayị sikwa na ihe ekwo mgbagbu wee mee gịnị wee ghara ọrụ, maka na ife si echa wee kwụrụ ọ bụrụ ya pụtalụ ndị bayị agaghị na-eji wee na-etinye aka n'ihe kwesịrị ha ga na-etinye aka ya. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa wee bụrụ na biznes ka gị mkpa, n'obodo dịka Naịjirịa ị na-eme biznes ị kwesịrị ị na-etinye aka ihe gbasara midia, maka na enwe ka ị ga na-esi na kọntrol ekọnọmi, mana ị nwere ife gbasara gị gbasara gị na the headlines, the newspaper headline, the information ndị mmadụ niile na-adị nwere ife gbasara gị nwere input ị na-eme as a people. Ebe ahụ ka anyị na-eri mperi ndị ọ na-enye anyị nsogbu rinne. Ife gbasara entertainment, ndị be anyị abụrụ na anyị enweghị talented people. Even up till now, engine room ihe ndị a niile bụkwa anya maka jie, kama na kedu ihe meziri na anyị nwa jiri apụta ife? Chiji gwa gị eziokwu, enwere oge egwu onye Igbo bụ ifele n'obodo bụ Naịjirịa. Ọ bụ ifele ka ọ bụ, ị gaghị apụta nwụ si na ịbụ onye Igbo. Ọ ife agha melụ anyị bụ ife anwa, kama dịka m si wee kwu, we cannot continue to dwell on that. Mana ịbịa n'anya n'industry, ifu dat na ife na-eme eji aga n'iru ihe gbasara entertainment bụ aka nri kwa aka ekpe aka ekpe akwụ aka nri, a na-enwe ihe a na-akpọ collaboration dị important na music entertainment industry or even maka nkanụzụ creativity. O nwere ofu na-emechi ihe niile, nwere onye ga-ama ka esi akwụnye plug, nwere onye ga-ama ka esi akwụkwụ ya, nwee onye ma ka esi agbanye, nwee onye ma ka esi imago agbanyụ. So ihe ndị a niile bụ nka na ọlụ daalụ ndị dị iche n'iche, and ka ị ga-esi wee nweta ife ị chọrọ bụ na ịkpọkọ ndị niile a ọnụ wee gbafasị wee kweta na gị na fa ga-alụkọ for the purpose of a particular, ị wee kweta na gị na fa ga-alụkọ for a purpose wee bịakọrọ ọnụ wee lụọ ya bụ ife, ịfụ na a ga-enwe uru na ya, kama na ife na-egbu ndị be anyị ewu ofu onye ga-awụ maketa, onye ga-anọkwa n'ihu ya ata mechi ihe niile anwa. Mgbe ọ ga-emechi ya ịfụdat na ọma nzụcha, maka na ndị be anyị si na ndị oyibo si na two heads are better than one, mana ọkwa two good heads. So ife dị mkpa gbasalụ ife ndị be anyị kwesịrị na-eleru anya bụ na anyị kwesịghị ịrapụ sọsọ m ofu onye ga-anwụrịrị n'ofu ihe, ekwesịrị ịlapụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ife, kwesịrị inwe mmadụ abụọ na ntọ gị na ha ga na-arụkọ ofu ihe anwa, maọbụ enwegodi nke ị na-eri mperi na ya, don't go and manage, gaa kpọta ndị ma ka esi eme ya ka gị na famịlị ya ọfụma. N'ọ ebe a bụ isi mbido ihe melụ mmiri ji wee gbalụọ. Nke ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ na ndị be anyị aghọtabere ife bụ media and publicity to a large extent. Ndị be anyị aghọtabelụ ife bụ na ha chọrọ ime ife na ekwesịrị package fa, ha mabe ihe bụ package, ha ka believe that na afịa ọma ga-eme gịnị ga-ere onwe ya. Ife ahụ bụ ife ha ka believe and ha kwere ekwesie ike na ya. Onye Igbo ị ga-asị ya lee ihe na ị na-eme ọfụma, mana ego ahụ ya anya sị gị na ọ nwego kọstọma redi na onye bihọ na ahịa ma dịga ọfụma. So ife a wee bụrụ ebe ndị Igbo na-eri mperi, ha nwa bụ ndị Igbo, ha makwa na ha na-eri mperi na maka na ụwa na-agazi n'ihu kịta, ụwa kịta na-abụzi ụwa kọmputa, digital. When you're here, we're go online.
Do our music and us. And our music before and after westernization. Before Mbana ku Eguepili or Sadebe ha Oliver the Coca. Before even before the war, but before I won Nigeria, most of our Zemena one Suba, they were selling their records. And we're one of the first studios in Nigeria. Ebano record them as Sweet Mother, Tabanse Hamando. Manan so when we say kitabu no one at Ebago Lagos, no one ebago. I got inside that how we blow. For that is ever and they use Igbo. I never even know how the inferior. Makana can happy associates now.
Emanambawa in the who in the Ghana and Abiachama Nigeria. Ghana record and Abiacha Nigeria. Congo, na Abiacha Nigeria when they record. So if I debaw abuna, you can have them upon the Nabago Lagos. Makana no new Igbo player, it wouldn't so.
I want to be with the banyi
no no Lagos be fe jere na Lagos ah de mekwe ihia bu Lagos ah where they told come on if for example ibu data ya no go da bu ali come on I believe I got me ofun boss if na egun de banyi bu na if mbudu de banyi ni ihia bu na ha gotaro na enwele fa na po collaboration. Breezes, I have born yet put up blue or they are called blue for I am not seven forever. Before 10 years, before we go 10 years, before you know it, when a man was in the realm of affair, a man na Nuzonia, then on a Yatarizania. Manopo number on a name, saying, okay, get an eye in a back, and he had game away consolidated in next 20 years. You got a guy, I'm a
man,
and I had him when. Goals. I had them a plan ahead. I am a IGN on this policy come with embossing.
So, can I, you know, go with the, you know, go to media for a whole long time? Borrow a talent manager. You know, parties in then a manager, artists in the Igbo and a whole lot. So, I'm not no one you could get one so you go Lagos, J Blue and do the mana. So for the one of Lagos are those, you know, those formations and all that SLT or AJ Blue, my radio station, my TV station, my book, I'll follow the book yes away video. Before one night we have the idea and all that we take you over. So okay, Maka I bet or Sadebeha, Moliver the Cook, my Morocco Madoka Hamaye. Eba ka hanu owe blue ihe ni ha blue ana egwu ana mba America na ha na ejezi concert na eje abata gedi si ihe mere na oge monye onye no ofu egwu me nke ibo ogbagowe maka na feelu na enwero enough apparatus set down and things you get help you push ya forward kede eba I went wrong kede ka I ga esi ga forward kwara ai ka I got off ma
all one them Nanke is if I'm basalo ebay Zofiala Babo just mentioned after the war Ndibo face so much post civil war. Even now my family they were involved we face China with a failure each other. So now you open a beer, focus or attention on recovery. Last two weeks I was in a worry. I sat with Oriental Brothers. I had conversations with them. When I had to handle Bankata, Otuege, Siweme, Kifafaneme, Gabakwali Rozo, Mona Dansach and Aquila.
Dansach, Onyegu.
Bankata very well. Last 2 weeks. So if you're Basalofa, can I be near you?
So,
in the course of our Nkata, when I call Anya, now Gwasiani, if a mega seno, Eota, can you Oliver the Cook? We see Bolo number one, na billboard in Colombia. Can you go see me? Malokwa na Facebook, I drum bewow.
social media records I'm telling you so ni funa everything na si we me post civil war onye obuna be a face ye onye na ele bu akpo na ka qualify e me ka ma ma akpo aya gabakwa onye na ele akwa na ka qualify e me ka ma ma akwa aya gabakwa yotago uche onye obuna pozia ni fe gbasalu media and entertainment so if pozia for kitana anyi obuzi ndi igbo na struggles to fall back again now like you mentioned the spirit of collaboration at the road ubo sigalaga ka don ajo ke dife medimi na system television sika waka na elum na nchoy fu mic aje igbo onwonye ye ye onwonye na ajo ni eye live kita onya biko omoloto esi portal mic aje igbo ka njuke nie ka okawaka na elum ife medimi na system television mbwa yin chani nene eto ayin nene le ade continue fire
ayin no we afura asifisi ayin
nene le so the different mezin ekwase ko wala ife men kai maluke ne oga bo nwe no onye ozo chori itinya aka no de fa nwa ya si aputa bako no uzu agaria na ko tu yesi me ko de mma den nko ozo kwa amoro mu obusi ezi okwu mu obasi ma na ne ba kwa na alu aka ndi anori
ndi anori otu aka odi
ana eku maka licensing na bifi nweta license toro na radio station na southeast ni yml bifi nweta license toro na tv station na southeast ni yml california ni odizia konwe ndi jizi the licenses na enyezi ndi fa like so ni ibulu onya abu nnukwu ego nyoifa no, okay, but you just say about that 2 years, 4 years, 5 years. Nah, because you just want me to open a gas in two months. If we go, I go get up. Open a shoe, you just pull along way. You talk about that. So if you wanna, you need to hire any SEO for the queer because no, oh, you need to get license. We maybe no operate. You are here. Must you need to get license? Maybe no operate. Then we will be seeing Marus, MBC, can why not? You're the man, just like which you mentioned, I am in Jimbabwe, yellow. First, I need the spirit of collaboration.
Wow.
Oh, my bundine, Tiogu, no, anywhere by Kata Bubu. Equese, on your polo, 1 year could have beer, 1 year could have beer, 1 year could have beer. In any number, no more nine, then cause. Ofuonye putara o create a record
label. O create a record label
nke ya. Enwe mmadu 5 no there.
Fanchanino
na music video ya. Fanchanino na Instagram ya. Fanchanino na Facebook ya. Fanchanino na Twitter ya. Mo toto mananya se. Fati egwu ofu na waye buzo wa egbu ya. Mana umu nai itinyezi efa isigidonwu. Tutu kaka gide ego, tutu kata si ego. Welo nye faki ifi cha ofa na egu. Enyebe egu potafa mamposti kwa niya. Kezi femeze. Kezebe collaboration jebeze. Just like which you mentioned. Kedi fenji tinezi gine egu. Ola kamu e kutume. Ine kutume, mwa ne kutume. Makechi. Makono wuro kono nye egu forever. Mano onye kwa nye
egu manye.
Ine wo forever. Iyata. Iwo forever. If man, if the spirit of collaboration, Adro, the spirit of collaboration, Odikana, Yayo, Yota, can you come sitting in one name, go to Cogilego, Yota, one name, Lotonia, where Chicotego, when ye, Ego says ya, Tiesel Lumegua, no one, Nifos, Yota, no diadi, Ebina Lumego, the proud Alumego, the proud post when you go. More diaria. The spirit of collaboration, Adreba. Then, Abezi, and where's your number two? Unhealthy competition. On your kulota, what to wear? Unhealthy competition. Can you find us? Nene, when we book, you know, you're going to have an accident.
ana akukisi
ono no
na esoro onwe
no 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 anenwe accident name the sky be too big mana abia ba anwa aya na enwe unhealthy competition why ifu no so ni ifu na egbu ai na set ai back mana abia no mun nine din kozo fa na akwado onwufa ofuma so na you need change change etiche obi ai otu ai si otu ai na ndi mun nine din kene me kwode fa anwa ai na eme twice years so far. Macaroni no Lulenu, not one year. Then coming to if a melody manager, just Lagos. If a melody, the Lagos is because of Kaipos, the mechanism, Otwesi set is the society up to some extent. Lotopona, Kadamafia, Lagos of a one time capital of Nigeria, where? Before I wear Jabazia,
Abuja,
where Jabazia, Abuja. Mm. So if I want Melo onye na agwegu je Lagos opu ya Melo emeka na member market je Lagos agbafia ifo so nefu na o to esi we set the system up ko we di siafo ko na ya otachari ya enwa na emeba Melo emeka na azo ha ni member market je Lagos gba ahia before na member market
we buta ahia
mononwe caravan agency we di anso Madam Bundy Melo Nigeria if I bo Melia and Ebu Batamoto from River Niger, Kesifemazin. Ehem, not Ebu Batamoto from River Niger. Kesifemazin, Keta, Kesifemazin, Keta. Efolia, so in Efuna, only now about the Lagos, a man Tatario, the creatures work, no age. Can you go?
Oh,
he
hot
out the
runner. He just like Uche pointed out earlier, I think after the war, here in Mbezira, it's an Ibundibu. Maka, the commercialization of music actually, before, ofodo like I don't know if I and when ofodo then I go ego, now my bank, I did I go how we have to ego. Music, the therapy, music, my horn alo, nando I, my horn alo, our culture and tradition. You're talking about you know, yes. 51 you work a road on it, a 4 pound road. I didn't able to ever name a good one, a refim, and I'm a kid. So the urge, it would go on your bonatory, Eruzelia, and Equa, and it's a teacher, and they would have the competition.
My head is on the account. They can see before. Nandebani, Anaga, the Ewehana was survivor syndrome. The survivor syndrome, the Apitalum de Bani. We measure for Unobuna Abani of Okinofia, Gwelonozo.
Gwelonozo
and our chocolate chubu. So, a Wednesday in Hedeka, we're planning. Can you get example? When the Bani G, you know, that is movie industry, GDCEK, when we have branches, even if you want a man, a laba, Hanada, but on the Bani not an ear. Ibiana ban 1 pound road, Ibiana P. Wake, and you divine the marketing links across Africa and beyond. When the bany dear, come on, a fair
if you get yourself, what can you know? But it check a bendica, Molisa de Bohama, Obia Sekaha, and I if non debo be a canoe where Baketa.
Yeah, Ezo, Commander Benanga. Mbawa found on our industry now. Early 2007, 2008, 9. We digital means if you and we were online stream. And when we are saying, we are not going to get the money. Now, we are going to get the money. If I own them, I'm not going to get the money. And we're going to get the money. We're going to get the money. I collaborate. I'm going to get the digital platform. I'm going to get the money. Sina fa kam isi fa bofia makana again a half raw future if I can let me give you an example Iroko TV Jason Joko
Yeah.
The idea of having movies as in Nigerian movies online, can they make the next stream here? We see London, we're better, we're just pretend to buy, we share this dream to them. That we're preaching. In fact, I'll be the one we are. Muno ifefa na fe jero emecha kedi ife na loketa jesu njoko diego karicha hancha ni nawa iroko tv works more than all these outlets nona laba keta na eme market all of them combined makana gene safro vision with him the same thing mekwalo ndi online streaming platforms ndi na pirate ebu because he karame Nigerian music industry is really big una enwere so much piracy bloggers they are na a pirate ebu ndi
online,
you know, willingly Nigerian music artists, they were willing to allow bloggers to pirate their music, so thereby distributing it beyond borders. Eto akan music ndi Nigeria so mana mgba ho na eme ndi ba anyi no nisi mmiri Bundana or gatekeeper, if of imam make promotion. Bufa Pesilingwe collaboration with Ndi Mamaka digital means, Mamaka digital platform, collaborate here. How about Ndi Diego, Tinego, and that same MLA? Makagene far for all the reason. Again, another thing, Nenya Kwandeba in Subu, Ye Kacham, Inyandeba in Subu Buda. I now, I Tinego Nife. I now chuck again here for those goals, but turn over. That is quick money syndrome. And if he get email a movie or industry, music or entertainment industry, man, these industries, we boy a bit in ego in like 5 years. Inwe only ga, inwe here they can artists. Any artist have 2 years or 3 years before a car blow. When you can say for man blow, he may try a movie. He gave me a plan, why a plan? He try establish TV station or radio station. A plan, why a plan? So if and that in a beef, I am where I am going to have that patient. If check when did he come if and that be an infusion. So if I be fend a man in the movie industry, the music industry, and the entertainment industry generally. So I have been fair now, but I have been
fair. Kai may we be okay and can this is a conversation that I continue most Sundays. I know the knock our beer palo discussion. I know I parity invite some other people. I call it was here. The guy is who am I? He had to about the Mandy Bopania.
Is your cooking?
I know, make I wear an agony. So I can end good for in my time with best Nira and on Yakinapam, Kenequa, Kenetuan, the Mukonoma. Yes, Yakinequa, I interviewed Kapa, and I found on Aga. I will continue to keep the flag and the culture flying. Imago, Iame will keep promoting our own, our sound, our culture, and our tradition. I may go very good before new talents, before Eguai, before our legend, before a whole lot about us.
And if you any equal better, my collaboration, Nini Epu, Antony Nega, friend, Nima Milby.
Go to accord. According to
the Barina,
Kaiman, okay, I bought one heaven does. I was the other deal goes on, was your cousin with those. I am a porn. I got a recording. No, I'm a canon. I did the physical meeting. I pop on them, mother, called the alcohol. I can name Dalun.
Dalun, that is what mother.